Oyomute, muleke. China China musajja mwavu. Mutagende man.
Oyomusajja mwavu China China. Wachi tumulekana genda mumirembe je. Oyomusajja mwavu China China. Wachi tumulekana genda mumirembe je. Musajja mwavu China China. Wachi tumulekana genda mumirembe je. Oyomusajja mwavu China China. Wachi tumulekana genda mumirembe je.
Watch it, you're gonna get